Toyo studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
gagni kanté to boggi jande fandu hala Mamadou Samassou jamnyodi sagrabe hedibe studio 80 wulibe mudum no yambidi beta ko nyalloma hertanango radio ben sabe mudum suru ministre fumni do kumbe ben kumpitali wadi noddango notorgol no haniri ia festival international wasulu fuddi kenya to yamfulla ton ben koyde taadi e le ndedo darande ka non ben yokuteji wi hultan yokuteji ben rafinde na gule nokko di ngun seme ko amen hande bismillah sakiram radio le mali ben zaman intelligence artificielle woyltere jogola e bamtare dum do woni sisli nyaloma le anorndu hertanango radio aljumari hande 13 fevrier sabi mudun suru ministere kumni do hopitali ben yebaki fi hala notrugul mudugul ia le ben kum ben hottutugul kabaruji kanko alkaidi hamar touré secrétaire général suru ministere ndu wonko halke na festango usman yalbuli
La radio le Mali wana ko nantinirte kabaru jitan yum dande andande ka ko beedowol hokkindirgol juuda hakkonde bibbe leydi ana martina kumpa ana faabo jamarande ana hala demle men fu hande ne radio nati do darnde heere woni ko wiyete intelligence artificielle wattu gon en joni iya ana wawi gullirede mo ingol daade nadu windugol kabaru jogaji dande nantino kabaru ji Mali yottinde dun gollirigol do needi dun yo atol lobbol machine o ana wawi mo ininde ko ka wawa sendude ko moddina ko boni kanyi andude ko woni leydi mendi
to kayton projet denagu men jangnirde lulled go kalansu lakana ni fuddi nyande alkamsari sapo didi fevrier 2026 landini dun ngoni academie kay kanya gullirde policeabe ben kedabe kumnibe kabaru jande be fufu na gonno tunno Kenya no fuddi to yamfula to no festival institutional international wasulu men nyibudo kawtangal ummu sangari yamri fuddugol yewtereji di dum wadi yeso men hejabe lamu he kenya dum jamare hultinde kuyamudu ketna fo sango alsisi
yimbel garbe hawrtude gal do kawrtal tanu en ka suuday fi kuyal mu en elwi mabbe fiwa o yo wakati jod mabbe mo en bawi yewtude mudum sanni
gal do kawrtal weli kan sanni loto sababu no yigta suuraji mu fuf idi wara dum yimbe hikka wara takam duubi jeena isani fuf mi wara e fiwa o min ka ko burmi yidi ko lentereji fina tawaji ngodudi
di do halaji kanko aisata sidibe mo joni woni arande mudum wardo furdude gal do kawrtal ka gondini dum o wi ko o yihi ko an haydini
c'est pas première fois
joni woni rande am warde e fiwa so gonga mi hawni ki sanne mi ko lentire jikewdi artisan hebe dun mi be leedindi be ciagal leedindi deno me yetta sanne kambe lentini be ngal do kawrusal
festivite
o do festival puddo yamfuli la do kikid kenyam jokiti to fasa poinay lewru fevrier hitan 2026 don ko alice se hebani studio 80 yola yamfuli la
to kita tonna ala wara dubi temdere chapanay e joyi hande dum woni nyande 11 fevrier 1881 garangal tubakube leedi france le gellel gumaku sambini masibaji be moddi yalla micitade dido bonandaji di maternité udita matun ben nyande albaré 11 fevrier 2026 le odon ko ben guddirdo baleri kita kiloji jenay to ben santun kambe hejabe region la region o ben toti nyande 31 fevrier mbi talki serantagal yimbe sappo e nayo denno ani mabbe rebo en dum do yo bangal hiro bingu region kaku landin be holtivide to tabe fufu yo sabi gulleji muidi di ngadele nuko
Tamani projet mo fondation Irondela do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira Union Européenne Suisse Royaume Uni e kanye coopération espagnole
yeto meda version hande na yobi dumbe nawturgol IA dum ni intelligence artificielle e le radio ketan fostango Ousmane Nialbouli
ChatGPT Gemini Gamma Turbo Script Eleven Labs Adobe Podcast ono di enandore modon yokaki iya bawde nawterade do radio ko nawterte arande intelligence artificielle do nantingol kabaruje yo windugol le iya ngaji limtade joni di yo gaji ana mbay waddude nada fa heba hakkilaji lobbi e jottina yewtereji modon na do windugol fuddode halaji edun yawire neddo kanon ngatton hakkilo iya walla kawana kanyum dawrata kabaru kes goddo iya ana wadde dande do Eleven Labs Jobs no mbay mo ininde ko wete jingol dun kude kabaruji nanu de ngonga ko lati ka fu ngawa lumtude dane bi adama do radio ko fawi do ka kol adop podcast ana way lab inde kanyun halaji itadu sa joji gondi le hala nadu jantore ngairande e telephone wede kasen gatton ko yam hakilo ia ana way wo finde neddo hono nantingol kabaruji keddi di fu radio do wiibi adama woni intelligence artificielle wawa lumtude radio ka ana wawi faabade dun
tokkatene kabaruji hande sakrabe on jarama hedade yonkire jom.